unajua na kupenda. Oh hani, kwa mwingine sitokwenda. Acha waseme sana, wapasuke. Mimi kwako sibanduki.
Achana nao viere viere, njoni kune vipele vipele. Kisha unisuke na nywele na nywele, tu enjoy. Achana nao ngedere ngedere, njo tucheze segele segele. Mimi nawe milele milele, tufurahi.
Moji unanipenda kweli, utoniacha kweli, utonitenda kweli, niambie.
Bora nakupenda kweli, sitokuacha mami, sitokutenda hani, nielewe.
Ah, I love you.
Tushapanda milima, tukashuka mabonde. Mimi nawe mile, wataumwa presha. Penzi tulipe heshima, washa moto nyama choma. Yani we mtoto noma, utaniua mama.
Kitenda wili, asubuhi alfajiri. Tukiwa wili, kwenye bustani.
Bora nipe pili pili, makafiri wasio na akili, walotaka tufeli.
4G unanipenda kweli, utoniacha kweli, utonitenda kweli, niambie.
Bora nakupenda kweli, sitokuacha mami, sitokutenda hani, nielewe.
Ah, I love you.
Tupigwe mawe,
wanajikosha.
Bora Queen, Magic Voice. 4G Kambanda, Achawe Jackson Bro, Wenjo
Abdu T. The Martian.